ntiyenze omulundi okukola emirimu nabadde kuulisa kinentegeera ekigambo kwegatta kyekisinga obulungi abaawukana tubeera twerimba singa sikwegatta nandibadde siina nawe embeera nzimbye n'amayumba nguze kusombijje mu kwegatta ne maama w'abaana ayina ennusu azijje mu kwegatta yeegatta mu kabiina k'abakyala atwali mulakayi nasooka namugaana ti ebyommami bijja kukwonoona ebyobubiinabiina byasibyane samusooni jjo mami tobigendamu oba nnusu ŋŋenda kukwewera nawalasa empaka era waatyo naakayingira nakubbiri naagula ennyana olwaddako naagula fuso wesiriiwo naagula emmere okwegatta ne nkuwagira twegatte tujja kutuusa ebyali byalema ne bw'oba n'emu olugattako ng'oweza bbiri opozisoni nategedde ekyabalemesanga tugaana kwegatta lwaki temwegatta akayimba kwegatta uganda kwegatta obuyimba bungi bwe nnyimbye mutwale naakano nkataddemu obwongo n'ennyimba ebinaatuzimba nga lwaki twawukana omuganda n'omunyankole tuli bannayuganda kabeera omujoli aluwa ne konstitutioni yatugamba tulina okwegatta okuba akafaanani nga ssebatta ayimbye ne shiba nga bakubye kolabo kadongo mulaga agali ewamu ge galuma ennyama ate n'amawule kizibu nnyo okwokya omutima ne weeriwa bbanka abeegasweyanguwa obbawa bwe nkugamba okwegatta n'ogaana nkuyita fala twegatte tujja kutuusa ebyali byalema ne bw'oba n'emu olugattako ng'oweza bbiri opozisoni nategedde ekyabalemesanga tugaana kwegatta lwaki temwegatta akayimba kwegatta uganda kwegatta ekibiina wegasi njagala okiwagire abalimi n'abavubi nammwe mulina okwegatta nga lwaki enjuki zitusinga ezitayogera zikola n'omubisi tezirina wadde mikono bweraba enkuyege we zirina obwasseruganda ettaka ly'ekiswa zirisomba na mannyo naye okugamba okisime otuuya na ssebo sukaali n'omunnyo ng'obigasa ebiwonya puresha katibeere kyogero emiddo batabika mingi namboze wegatte wa Museveni wegatte tujja kutuusa ebyali byalema ne bw'oba n'emu olugattako ng'oweza bbiri opozisoni nategedde ekyabalemesanga tugaana kwegatta lwaki temwegatta akayimba kwegatta uganda kwegatta kano tekalekeka ono omwami yalinga mwegasi ku kyalo kabulengwa yasengako ng'ayina empale emu yali akimoko masinga n'obwana bumanyi omujoga obubiina bw'abakyala w'obumanyi nkobasambogo kasumini teyalwa akabiina n'akayingira kasumini yeerumya nga bw'akola waabuteekayo bonna yabaagula yateekaweeza abapangisa beeranga kasumuni nfuna abali awo mwegattegatte wamma bafanizi muneegatteko ŋŋenda kubakyusamu njappa wange ebirungi sumuuni nse naakunsawo naye nga kwegatta kyendabye ekisinga mwene ensi twegatte tujja kutuusa ebyali byalema ne bw'oba n'emu olugattako ng'oweza bbiri opozisoni nategedde ekyabalemesanga tugaana kwegatta lwaki temwegatta akayimba kwegatta uganda kwegatta.